to the African music mix on The Voice of America.
Yes, I. All massive and crew, hold tight. This is the Brotherhood Alliance navigating towards unity. Alongside Mr. Adewale Ayuba. All my Fuji massive. I said all my Fuji massive. Wave your hands in the air. Come on.
splendid sounds from the continent that all humanity calls home. The African Music Mix on The Voice of America.
Hey, this guy from a party, big box, come on, Tisa, Bandi hijack, kidnap, Chi, Kandi Kani Yasuzisa, Habandwana Banda Sile Boyika, Uman Fenu Yizali Likorita, Tubo Bukwa, Tubo Chigwa, Yasuzi Samson, De Lande Lago Tweeta, Ewe, De Funda Kopi Shari, Jamu Clever, De Funda Kopi Shari, One Sign of Stone, Indig Molega Imali, Undi Batalanga Story, Namichini, the king on so.
Wait, let me talk to these rappers for a second. Suma.
China, cool and baga shushun, kaga shushun, galan zabalaza, dudu faga nyuku, taga nyuku, naga lugu, jala shushu, chambalaga, shaka zulu, tandu, taga, taga, shuku, masu, wuzu, banu, baga, 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 chujun, banu, tata, wakam, taga, dudu, waka, dudu, papa, papu, spaga, papu, kanda, kulu.
Two hand, as a bless.
Aye! Kipitile, kama udu, kupatiye, lidi koko. Bundos, yes, oh, where, sa, let me re. Tolu check, stick. Of course, now we cut to Kuletu. Kini nazi shot, so salong in a Kuletu. Aye, cut to Kuletu. I'm rapper, cut to Kuletu. Baby, can you fool me too? Aye, let's all cut to Kuletu.
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The Africa Music Mix on VOA.
Yeah.
Do you love African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
Lucy, when then I would travel, would I wait?
Listen to the sounds of the continent, where it all got started, on the African Music Mix, on The Voice of America.
Kimsika mana takim fano no malum bano topan goma bano sisi tulo talk and yakundu yutundu tundu mountundu binaf sana na fast to nature bila was sisi soka makubu to kamate to fuge bilata vebuge majula poko poko mnombe bobo ni koko the wenge tu wenge shigam tu fuge ndege halafu wachi tu wanalinja ha ha ja. Sasa mekua kipo mdomoni Uwezu kamjua hutu jinsi alivo moyoni Anafikiria nini na anawaza nini Siku utakuwa mbele ndo mba yako na utu wa mini Chukude feshi kiamini julize mwenye unafanya nini Nini, nini, masela, masela Siku zote maisha yetu ni kupiga na pini Mtu nakanyaga unashindwa hata kuongea ukweli Tunawatakia kila laheri katika hii dunia Tumechoka sasa tumeamua kwenda kujitafutia
Habari njoyo au sio
mwa Chingoma nyefuni kitu kwani Hakuna ushinde mezani Hapa ni vina na mezani Machezo kiubu nifu Mbaga na kuzo laki nifu Atu jisifu Amtu husu Ni richi wani baby
Mshike mshike ndege tunduni Tunduni Si wajanja tumekimbia Mshike mshike ndege tunduni Tunduni Walio bagi wataumia Mshike mshike ndege tunduni Tunduni Si wajanja tumekimbia Mshike mshike ndege tunduni Tunduni
Hau kwa pakawa, mara ikawa, usiku ikawa mchana Na hii ni kwa dunia nzima, walisha bana, walisha kana Ile kiaina, leo wanaungama, sio leo tu hata jana Ila sisi tu ndio wana, hadi mambo yanapofana Tupo tunduni, kundini, kumbini, kumbini Tupo bandarini, kusaka yote madini Yaani, hile makini Je, ni wangapi makini, wangapi ya mkini
Yeah. Mini ndege mwenye asili ya kunguru Ni muda mrefu nilikuwa nataka uhuru Sasa muda mwafaka panya Sintazesha lubu paka Aida la wama kuliko fefetea Ni muda mrefu si heshima si tulikuwekea Sasa tafalani Pressure imepanda sukari na zani Miaka tisa nimekulia kwenye fani si utani Ane nijua atakubale Se nijua atakatana Kwana kama na jigamba unamfunga gamba Maisha mgongoni kwa mtu si safari
Shake and shake and get to know me, see what can't you make him be up? mshike mshike ndege tunduni tunduni waliobaki wataumia mshike mshike ndege tunduni tunduni si wajanja tumekimbia mshike mshike ndege tunduni tunduni hatuogopi wakitufamia
tuka tuka limekushuka dumba zimekwisha ni muda kipe kiasi ndege mitese upete mapende kede wa kede kana mabwege umedunyonya vya kutosha we mene siwe mbamba ya snaka yoga moja moja effect muhimu effect muhimu sana
si ndege tuko tunduni tunduni tumekamatwa na mtu wa shift za usiku miaka mingi imepita tuko ndani hatutoki sikia hii bahati mbaya mwenye ndege kajisahau baada ya kufunga kufuli kasahau alitoka kidogo kuelekea kwenye maji huyu mnyonyaji ndege uza kisogo wa kwanza kutoka mimi nilishachoka kumbe wenzangu walikuwa na akili kama yangu hivyo hivyo nao wakatoka wota vese lijaisha wakabakia mabwege wengine siyaweza kutoka sababu nyayo zao zilikuwa zimenyonyoka wengine mwenye nyayo ndogo alitoka kutoka akabanwa na mlango wani mwenye ndege alishawahi kufika ikawa shida kwa yeye kutaka kutoka kimbia hivi sasa sisi tunakula raha huku msituni tulikofika kuna matunda ya mtini na yale yaliyodondoka hizo laki kwetu buku hakuna najishuku kuanzia damu mpaka rusha ni swala mpaka kuku tunatafuna kama tuna kidi nzuri kiburi jeri tutakoma ndege tunduni tunduni waliobaki wataumia mshike mshike ndege tunduni tunduni si wajanja tumekimbia mshike mshike ndege tunduni tunduni hatuogopi wakitufamia
no no ili we hapa vumbi tu
something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now another song.
Look at the moon, make a little bit of combat. Jagoro Emi Nabio.
Free on your favorite radio, VOA Africa.
Celui qui fait quelque chose n'a qu'entre lui.
Si c'est nous en fait.
absolument échoué. Vous êtes le bienvenu chez les fainéants. Nous réunions pour reconnaître des talents. Nombreux absolument.
Music continues on VOA Africa Music Mix.
Msikiti maparo, Kakamega, msikiti.
Miss an hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
Yeah.
Is something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix on the Voice of America.
Mais je ne sais pas.